jenga soko ni music. Na one more time,
it's the kids, baby.
Mtoto mwona kama ni star, unatembea kista, ulivovaa kista. Na yai lako nalotema kista, unavongea kista, unavobo kista. Oh mama, oh mama we,
nakuita mama la mama.
Oh mama we,
mama la mama.
Oh mama we,
nakuita mama la mama.
Oh mama we,
mama la mama.
Excuse me dada we, ushuzi dada we, can I have your number? Ya bada eh. Uzuri wako ndo fact, kiunoni belly no fat. Nonekana kichwa smart, kile dara dada we. Nalifu shkopo pare moja ara dimples. Nywele kucha unyunyu wake mpaka lip gloss. If I'm star, uyu mtoto yuko simple. Kigangsta, niko half court na tupa triple. Nafanya manuva ili tuninjomeze. Mini mpate kwa baby, count me something. Oh na na, oh na na. Baby come give me something. Oh, oh mama, oh na na. We mtoto mwona kama ni star, unatembea kista, ulivovaa kista. Na yai lako nalotema kista, unavongea kista, unavobwa kista. Oh mama,
oh mama we,
nakuita mama la mama.
Oh mama we,
teka kili, tamaya kuona mwili. Mwendo peke unaonesha kwa huna mapepe. Waga sinaga michezo lo kite kabao ntasuku makete. Apia umabisho wakino wakileta show ntafanya viwete. Waoneshe dola usicheze na pete. Si wakolofu sambona ongei.
Mbona ongei,
mbona wacheki,
mbona wacheki.
Ukigatiza wanatafta chocho sambona litesti.
Ni ukolofu.
Si wamezoea kusema ya watu sambona wateti.
Mbona wateti.
Mini lizani ni vyombo wazito sambona wepesi.
Mbona wepesi.
So, nataka kujua kila kitu nachopenda. Nataka unifate popote nitapukwenda. Nataka unipenda tutukishindi ya mlenda. Atasu kupenda utujua na kupenda. Sina jam suspender, it's a tip near team and defender. She's in body come about tender. When it's done, I'm kicking the pender.
So, Mona, come on, Nista, Unatembe, Akista, Univova, Kista, Naya, Ilako, Nalo, Tema, Kista, Unavoga, Kista, Unavoga, Kista. Oh, Mama,
oh, Mama, we,
Akita, Mama, la Mama,
oh, Mama, we.
Killer.